Rekana mo were eh I don't have food eh oh no no la I don't have food
I don't have beef usie I don't have beef usie
I la la la
I don't have beef usie I don't have beef usie I don't have beef usie Hatuna beef usie
Hatuna beef
Hatuna beef usie Hatuna beef usie
Hatuna beef
Mimi nae tukopoa Kila kona twasokoa Ninyi mwazani atukopoa Naona vimacho mwakodoa Hatuna beef usie Hatuna beef usie Hatuna beef usie Hatuna beef usie Hatuna beef usie
Hatuna beef
Hatuna beef usie Hatuna beef usie
Hatuna beef
Picha kwa Insta, usishare Na hizo picha kwa Twitter, usishare Na hiyo namba ya WhatsApp, usigawe Na hizo picha kwa FB, usicomment Comment, usicomment Hatuna beef usie
Hatuna beef usie
Oh la la la
Hatuna beef usie
Hatuna beef
Hatuna beef usie
Hatuna beef
Hatuna beef usie
Ay la la la
Hatuna beef usie
Hatuna beef
Hatuna beef usie
La la la
Hatuna beef usie
Hatuna beef
Nani kakwambia wana beef hao?
Hatuna beef.